bagamba ndikolu lenzi tomenya tokuita kwelaga na ye mukwano nkulina kubangombala muli mu mutima muli nkuliranga osambagala era osanyo maye ndike mfunye gwe matibe
Bugaga si bien fase, omutima guli na chegwesima, chegola